wanaozingatia kuongoza msiweke Kenya chini.
Kila mara hapa Nandi, Mungu upenda sana ukojoa hapa Nandi.
Ashindwe na shetani mshenzi.
Power iko kwa wananchi.
Kunyamba kwa punda.
Kama yuko mtu ametukana mimi na msamee.
Hadi ya Jubilee kama kunyamba kwa punda.
Backwardness. Backwardness. Pettiness.
Total nonsense.
Punda.
Tosheka na haya. Tosheka na haya.
Wale waganga.
Mafisi tibim.
We don't have that time. Turudi kwa uchaguzi. Maraga, don't interfere. And don't think that because our friends shout and we keep quiet, that we are scared of you. Wamesema turudie. Ati nusu mkate. Wenzangu, nusu mkate. Hata slice moja. Hakuna.
Tuliza boli ya matusi.
Lakini leo mimi ningewauliza tuvue kufia tuombe. Maho ya mambo iso.
Nike rikomala. Mwena nike riala.
I call a binet, you never zoom on my tender light. Yabura, Rory Binet, Tony and Diria Muroma, where you come in, I get a gawa, they had it right.
Awa, tired in the half lover, it is a cosette, and I'm a hundred of you.
Gloria, Ururu, Toto, Camo, Inokia, Kereu. Bibi mutiara to atiga ni mainoka, maito okira tene o tigere ni mainoka, neto okira tene to tigere mainoka. Marimo, netani tonesio yo dadia kumira ngireka, ororio yo le airo ne magoti mafuroli, medire jaji maraga ne kyo maraga tuko, more iba kya galalu eke muti kya furoli, keda kane kene tiepue mune ne doape mutego, bea izizia kedu mumu isira gana uka miro, sirege miti moe tona reige tiururuka. Ndaigete borori uyu ni ukaga Mwe anikele aena kwage mutari muge Muthingi wa ithito e mundu mugo muge atwendie Riu mutari muge niwe uyu ni endia bururi Nukomete wira-ini nuitoro bururi Munenera Suleimone bururi wi guthikitha Muri kiagararu kinguki kia bururi Anabii na thamaki ukai tuthaithe mugai Ngangi wala thidio doi ni ukagaruruka Nigwa nine rumenda wale othe mwana ikarania Mudhe kenyata ne mwa muikiria madhayo Moya getira vera muki muikiria maiga Keba keba tiri ire venyora mugate nudhu Na keino kanyere adhiri achiuga garifuri Uruo yo ni mwana ke niego kuinu kia kireu Kibi mtiarara na maraga ni wainuka Mudeduara serete bururi uyu Nyarutire wira kiuga Kenya ni itura ritheru Obama giuka twaigite muno tukioyaga Ndara tutigire roho warume kuhikia rume Munene ni twakenire riria wamukararirie Hau niho Jehova akwihokeire bururi uyu Ningi ukigiria magoti kunyarira makanitha Ndukanatiririe giathi ndukanatire kanitha Ne munene tu ya ikuru Gayuri ya wawa ya guonde maithe maitu kinari Gayuri ya watu lirio maru niya nene kanitha Nanowe wawo hiru niya nabi na kulinu Usio nowe tuyo kete anika iwa hidaligi Sio watu otanire nowe ogutu otanira Dulire isiganira ina mweo kage gayuyu Waturutile egire lia muigete tuzire Tirele mwerega eko ikerera makanitha Mukiruta mawatho kanitha wakayo hiko Kanitha tarea dokirio hiko nadukana hotho Muhujia getigiri hiko liaka mudho magaku Naibu kui itheru ya ngai narya mwitaga narya Paulo athomera watho ndaigisire kanitha no mutheru ikuruka ndora yothomagira ku na Jesu akianjia kanitha mari atumo ikumi neri Uria ni arume igana mana kwirira kamite ni ingi moheto maica matwirirwo na mahitia angi matwirirwo gukwe na andu ao matirĩ mbia mangĩrĩ ha wakiri narĩ maonoki andu ao cira wa mũici wa ngũkũ Kenya ũtuagwo na mĩaka wa kũingata mũnene maratuire na mathaa mũnene nĩ twagũthaitha twatobora irima rĩrĩ watho ũyũ ũcokio mbunge ũthuthurio na ũgarũranio Maetia mamodo mwe matiga tuilwa fururi Modo ni ohe mudharaba ewa kiaroli e gorogoda Maetia mairadera e matiga tuilwa idoero Na maetia marogoro e matiga tuilwa idelero Judas ya kunya nela jeso ona kemura gidia Noveli kiwa igatiro e kanido gedi la mbele Mure iti agararu e kengo kikia fururi Ne wanto madamaki na jaji manyalarane Wirorera kamaka ndona Josua walurwe Tetetwe na Biblia gutiga kinya kanani Andu ake no mbugĩrĩrio atĩ maringe Jorodani Ĩkorwo mwataũkwo akwĩre yarĩ Jorodani Ihĩ ng'ima ikĩruga rũĩ kwaiyũire mũkayo Mwone kĩrĩma ikonde mũngĩũndũka mahenya Ibuku rĩrĩ rĩa mũgai nĩ rĩhũthagĩrwo ũru Cira wa Jehova e matu-inĩ nĩ ũkaritũha Kwari mũthamaki wetagwo Amini Dada Warĩaga ndũganda Kampala gwa Kagute Rire bũrũri wa Kenya kũmatwara kanania Kĩoya cionje na itumumu agĩcitĩrĩra iria-inĩ Kanania nĩrorwo wega ndirĩ mũgeni Jeriko Tanoka Isiraeli ndatũraga kuo kĩng'ang'i Kĩũria gĩakwa mũthuri ũyũ ngĩrega ithurano rĩngĩ Mũraika twoima kũu Kenya ũkĩa tũthurithanie Ciugo cia irio tene nĩ mũthuri warĩ mũgĩ Kĩnũthia wa mũthagi na nĩ orĩire ndarwĩgĩ Timũrice kũyũ thamaki ũyũ nĩ ũrakĩrwo Rĩrĩ ituĩka rĩa kana marigithathi marorwo Kamotho mathire rĩmwe na maitũruci kĩbakĩ Ndĩritũ aracagua na njiji Kariũki Njenga karũme mĩcuki Johni Kini na Kaiseri Tuge cia mũgĩkũyũ no irathi igĩkunderaga
Maranatha Ola kiganjo
Mũthoni wa nĩarĩga kuga ciugo igĩtũmakia Kiuga nyũmba ya mobi no tũgakoma basa Ciugo icio ciarĩtio tene nĩ mũthuri wa macuka Kamũtamenyaga yaudi matiumagwo Baramu atũmwo nĩ Baraki akarume Isiraeli Ũrĩa onire mũthoni wa no ndigiri amenyire Na inyuĩ nyũmba ĩno rorai tuge cia mũciĩ gĩkũyũ Nĩ ũru mwago witũ kagayanwo nĩ mũgeni
Ngai Moria wa chege Mũthamaki Wĩre andũ a gatũndũ Metigĩra Ngai Nowe mwĩhoko
Ngai twaraũrĩre atirĩrĩri bũrũri Mũheani kĩrĩra no tũhe mũtari mũgĩ Mũthingi wa ithitũ no tũhe njamba irĩ hinya No tũhe mũndũ mũgo mũgĩ ũrĩtũrathagĩra No tũhe mũndũ mũgo mũgĩ ũrĩtũrathagĩra